MKMB one time.
Hey, your Tron.
Nataka nionyeshe makeke, baby nionyeshe makeke. Anapenda navyoonyesha makeke, baby nionyeshe makeke. Leo silali peke yangu, silali mwenyewe. Aya, leo silali peke yangu. Silali mwenyewe. Kwanza nimejilewea, pombe najinunulia, pesa najitafutia. Tusipangiane matumizi. Paka mkongo, kukunje kamongo. Siogo pishombo, mikito paka bonge kimombo.
Auza
mateka, wenigeuza mateka. Na sasita, kifuani sasita. Kwanza nimejilewea, pombe najinunulia, pesa najitafutia. Tusipagiane matumizi.
Chichi.